Left music.
This is from Modebani, special to Nyavu za Afrika 105.0, the Eager FM.
Na imefika kati, bonge la show jamani, lateka hewani. Na hodha wetu filamoni, tayari yuko nasi, kutuweka hewani. Kila Jumamosi, mida ya saa 12 asubuhi, hadi mida saa 2.
Fun, yeah. My brother Philemon on there, I know you got this. As you umeipata, msalimie rehema osanya, mtoto wa nyumbani, msalia mdambi, bila kusahau Bruno, kisha mwambie baba junior.